waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kooxaha xuquuqda bini'aadamka u dooda ayaa carar ka muujiyay codayn ka dhacday baarlamaanka federaalka ee dalka Australia, kaasoo lagu laalay sharci loo bixiyay Medivac Law. Sharcigan ayaa looga dan lahaa in dhakhaatiirta ay ku yeeshaan cod ay qaxootiga ku sugan xeryaha dibadda ku keenaan dalka Australia si markaasi loogu daaweeyo. Xarunta xuquuqda bini'aadamka ee Human Rights Law Center ayaa ku tilmaantay go'aanka sharciga lagu laalay maalin madow oo Australia u dhalatay. Madaxa dhanka sharciga Human Rights Law Center David Burke ayaa sheegay in siyaasiyiintu ay ku tunteen dadka ku jira xeryaha Nauru iyo Manus Island marka ay ka qaadeen, ayuu yiri, xuquuqdoodii aasaasiga ahayd ee ay ku heli lahaayeen xanaano caafimaad.
The Morrison government has ripped away the basic
Dawladda Morrison waxay qaaday bini'aadanimadii aasaasiga ahayd ee ahaa in qofka xanuunsada la siiyo xanaanada caafimaad ee uu u baahan yahay. Sharciga Medivac Law wuu shaqaynayay. Markii ugu horreysay, haweenka iyo ragga xeryaha dibadda waxay helayeen cadaalad iyo dhakhtar, taasoo dhalisay in la daaweeyo. Mr. Burke ayaa ku tilmaamay kaxayuubinta dhakhaatiirta inay ku taliyaan in qofka caafimaad ahaan loo qaado wax ceeb iyo fawaaxish ah.
The government's actions today are cruel and vindictive.
Go'aanka dawladdu maanta gaartay waa mid naxariis darro ah oo aargudasho ah. Waxaa ku jira xeryaha dibadda hadda haween iyo rag ay labo dhakhtar oo madax bannaan qiimeeyeen inay u baahan yihiin daaweyn, laakiin hadda daaweyntaasi ma ay helayaan. Wasiirku wuu aqbalay inay daawo u baahan yihiin, wuuna ansixiyey araajidooda, laakiin hadda waxa ku dhacaya lama yaqaan. Madaxa dhanka sharciga ee Human Rights Law Center ma aha qofka keliya ee cambaareeyay go'aanka dawladda ay ku laashay sharcigan. Shane Narayana Samay, oo ka tirsan urur u ololeeya dadka oo la yiraahdo Garab, ayaa aad uga murugooday in hoggaamiyaasha Australia ay doorteen inay u diidaan dadka dalka dibaddiisa ku xiran in la daaweeyo, inkastoo sharcigaas uu taageero aad u badan ku leeyahay bulshada dhexdeeda.
A basic human right that is supported by 12 medical colleges, the AMA, 5,000 doctors who signed an
Xuquuqdan bini'aadanka aasaasiga waxaa taageeray 12 jaamacadood oo laga barto caafimaadka. Waxaa taageeray ururka dhakhaatiirta Australia ee AMA loo yaqaano. Waxaa saxiixay 5,000 oo dhakhtar oo iyagu warqad furan qoray. Waxaa taageeray aqlabiyadda shacabka Australia. Qof kasta wuxuu taageersan yahay in xanaana caafimaad oo aasaasiya la siiyo qaxootiga, waana la ogyahay in haddii qofka caafimaadkiisu uusan qiimeyn qof dhakhtar ah ee dad kale gacantooda la geliyo, in nolosha dadku u khatar ku jirto. Labourka iyo Greenka ayaa iyagu u ololeynayay in sharcigan sidiisii loo daayo. Senator Richard Di Natale waa hogaamiyaha xisbiga Greenka, wuxuuna sheegay in natiijadani ay tahay wax aad looga xumaado, uuna u walwalsan yahay qaxootiga weli ku jira xeryaha dibadda.
One of the only parts of the horrific and brutal regime of mandatory detention that offered people hope.
Qaybta keliya ee nidaamkan arxan darrada ah oo dadka qasabka xeryaha loogu hayo oo rajo gelinaya dadkaas waxay ahayd suurtagalnimada in la daaweeyo markay u baahdaan. Haddase taas waa laga qaaday. Waxaanu leenahay dawlad iyadu mas'uul ka ah nidaam arxan darro ah oo kaligitalis ah oo sir ku dhisan. Golaha kaniisadaha qaran ee dalka Australia ayaa sidoo kale aad uga walaacsan saameynta sharcigan la laalay uu ku yeelan doono caafimaadka dadka ku xiran xeryaha dibadda. Golahan ayaa ku boorinaya dawladda inay abuurto waddo si bini'aadanimo ku jirto dib u dejin loogu sameeyo qaxootiga iyo magangelyo doonka.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.